nangu, ewe Mola wangu, nishike, niguze, nionyeshe njia, iwe mwokozi wangu, kimbilio langu.
Thank you.